Yanoni ngulube bugqene kazwe ekhishela ubani ngabe zakhe ingane zomhlabelo